sexy designer wako nani? Chap chap to my room girl, I make you a tsunami. Tuanze kwenye ndinga kabla ya chumbani. Go mama, nipe chini kwa chini ukinama. Ifinye, ibinye, inabana. Back it up, una lana we. Go mama, nipe chini kwa chini ukinama. Ifinye, ibinye, inabana. Back it up, una lana we.
Talkie jiggy, I want more.